Walidai kukatisia bingi jwa kitam. Walibliskusia kiko kwa jam kina kam. Kapenguria tunakam na vitu tam tam. Ukizisketa bidu mefumba uyo madam. Bombo plato sheka na wako. Teta wangu mkwa indi kubwate madako. Yo, songesha kabanda. Chanda yangu mze ya utulianga kwa mbosho. Bigma lichoria kubuto ngwelo orosho. Okusma lanji sapa wakilisha bondo. Maziwa ni ganji kwa wazinyu wa nyayo. Na shashdo bangi kwa wazinyu wa geto. Arefu mkia jijo kindole dolebo. Kaa unayo maziwa tembeza nyayo. Kanyaga biki biki we ukisonga. It's a boy young king. Yo.
Shika 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 shika. Shika 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 nini. Shika 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 nene. Shika domza koma banga ndo hao ametam. Shika msupa koma fisi ndo hao ametam. Shika domza koma banga ndo hao ametam. Shika msupa koma fisi ndo hao ametam.
Kama da rap, soni za nita bombo klat. Na kamna mbogi ya mabadman. Yoras, shika mandom zako mambanga wakigam. Juo jina mada gangsta rap. Nikushika chini na kudunda na madam. Fakofu kileta fako za kibati man. Juni kukuza ndanda, jicho zimenyanya. Mashada zinawaka di mambanga wakigam. Madiva wamedunga brana mamini skirt. Upu ni aluda tuka minishika. Taxin mix na kamzinga, kahad lika. Inanishika na machisi ma bitch nigga. Madiva nao wameiva. Giza, kani chronic na kuroli ya na Rizla. Ya king size, one stone kama Catalans. I got the flow, got na mada east mbaka west coast. Niki roll with my black folks. Jinika ni black, with a white t-shirt. Every time you roll, pocket full of dough. Since black flow bado ni hip hop. So checki vile culture ina grow. One for the money, two for the show. Three for the honeys, four for the dough.
Shika 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 shika. Shika 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 nini. Shika 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 shika. Shika nini. Shika domza koma banga ndo hao ametam. Shika msupa koma fisi ndo hao ametam. Shika domza koma banga ndo hao ametam. Shika msupa koma fisi ndo hao ametam.
Maga galus, god them love me, wanna share me. Catch me dong in a yard with galus. Some adna, minokia, udi gudi dem ageme. Yo zeme, kata choche when yo zeme with your baby moments. Me no bet, me no take no savvy dem ageme. Me no buy, me no prem no custom of tose.
Me no buy a push on you.
Oh, you know, like, let's get me like, I love with the energy. You know, love, boy, man, I got allergy. Man, I got less, got them love, man.